This is an MUT Radio podcast.
Ngizohlala nawe by NKR. On the line, we're going to have an interview with a dynamic solo artist known for his unequal blend of Afropop, Afro House, signature Maskandi influenced style and award winning. I am talking about Unkanyiso Nkosinathi, Mkhize, well known as NKR. Welcome to MUT. How are you doing, Bud? Siyaphila singezwa kuwena.
Asiphila kakhulu sibingelela abalaleli be-MUT Radio, ngiyathemba bayaphila.
Definitely bayaphila ngoba kuphila mina nabo bayaphila and ngibadlalela nomusic omnandi. West Party-ke ngibalethele wena so nje abakwazi ungaphili.
Alright.
Tell us, who is NKR? I don't know, no man can pronounce it right in the Kamalaku, no man can pronounce
it right. Right, cool. NKR.
Okay.
NKR is actually one from Molundi.
Yeah.
Job Sushi Lot, Unkanyiso Nkosinathi Mkhize, but I'm going to name one of my own baby.
Yeah.
Yabuka uLundo Mahlabathini njengoLundo Plaza kwaMadlula edolobheni.
Mina
noSothola somnandi sithenga nje idola
yizo.
Yeah, so NKR, uKanyiso. Yeah, from uLundo.
Okay. Well, I'm curious about your name NKR. Okay. Well, ngiyabona uNkanyiso uNkosinathi. Then uR ke manje usungenaphi uR cause uMkhize wena. Sicela ungitshene nje ukuthi indaba yegama lakho, how did you come out with your name NKR? Usakhona? Oh yes.
Ngikhona futhi ngikhona ngakho.
Ukhona. Well, busa sitshena ukuthi igama lika NKR laqhamuka kanjani?
Sikhale sixolise lapha kumlaleli ukuthi siye sami njengobufice izinto zabelungu.
Besixolela
abelungu bethu besixolela. Yeah, uNKR ngingasho ukuthi umcina ngoqala ngamanje.
So
in the chat about Mkumeni, when you are the same as you say, environment, maybe my move to Guamayama related. So,
yeah,
I tell an army and it's nothing. I'm NKR, I'm a solo career about you. No, let me use it. I'm a lamb, I'm saying I knew about the release bushes. And then you are it's a rock. Rocky from a generation event, which is a rocker.
Oh, wow.
So, I'm a solo career as a rocker.
Lalela, poo to that. Oh wow, you are a rock star, by the way. You are a rock star because there's a song Engazi Yoyako. I just forgot the name. Engazi Yunji. So guys, good hit. Even Nale Gizohlala Nawe is a hit. So we are rock. So yeah. Well, my next question. What on the knees? By the way, what was she doing, Yona? You know. Okay. I was gonna ask you, Guti, how the love of music started. So, you already mentioned Ugutena, waqala ukula at a young age. You know, go deeper, lapayana. We just want to know more details, ngalokho. Guti, uthando lo music. Laqala kanjani, actually.
I'm going to dance.
All right. So, how was it, your family, when you started doing music as a career now? So, also focus on going to Lalila Gibazali. Now, because I focus on music, because most of the time we used to get a challenge from Abazali or Abantu Abasikhulisile ama guidance ethu. Umasithi sifuna ukwenza lento le ye art. So, how was the challenge when you tell your family you want to do music?
The challenge here is that we have a lot of people who are challenging the challenge. So, I want to tell you that I'm very good. I'm very good. I'm very good. I'm very good.
Yeah.
Because But now,
Well, yeah. Earlier on, you just mentioned ukuthena umuntu okhule ethanda ingoma, ethanda omgqumeni, ubukela komgqumeni yonke leyo nto leyo. So, you were a leader of a Maskandi group, and waphinda futhi waba gospel. Before uzu uqale I career yakho, so lokho kukushape kanjani until uzube ilo umuntu oyena u NKR lo oyena njengamanje?
Ukukhulisa kakhulu because ngumuntu wabantu bathanda abantu nokuphila nabantu. So the time ngiqala eMaskandi group,
yeah,
so because of uthando lomusic nokubona abantu abanetalent ukuthi kufika something ukuze ukuthi sithile inhle nathi kusasa, yabo. So that's why ngabe nangiyilida because mina abahlanganisa mina nezizo ukuthi ngingaphuma njani selapha. So sebezona nakwi-group sahlangana ngoba sineyinhloso eyifanayo, but only found that time nesikhathi inhloso zingafani ngoba mina into engidrayivayo ingaphakathi lona lo uyenza ngoba enza nje lapho ukuthi akuthiwa kube umculo kumnandi. So i-challenge was there ukuthi manje inhloso yethu ayifani, so akusizi ukuthi sitakhe egrouphini ngoba uzothola ukuthina omunye angasithandi zonto ukuthi wena usezichamona something kube busy egrouphini. But that's why I decided ukuthi ngenze solo career, because angifuni ukuplaye umuntu, ngenze ngendlela yami, angithili ngize ngifike kwampumelelo.
Alright, you just mentioned good work after Yonkele Ilokunjana, you started doing your solo career. So, since we started like solo career in 2017, how the challenges affect and the challenges? Kuna challenges wa face ayo ithini into ku music, because again ngizophela ukuthi hey usibani basetshotsha ingoma yami usibani ukuthi nokuthi. So when ama challenges akanjalo noma ama challenges in general in the music industry wena akuphethe kanjani?
Watholile ngawathola ama challenges kanjani ukuthi ke ngizophinde ngikusho ukuthi ngaba nenhlanhla ukuthi ukuthi ngiqale ukubulala mase ngena as solo career vele kunye yase ngifundile from kula ma group ebengikade ngibuka. So bekhona ama challenges vele, bekhona financially nasekuphusheni ingoma noplug music endaweni ye-right, ngaze challenges lapho ama gigs yabo, ama radio interviews and stuff yabo. So ama challenges bemaningi kakhulu, but ke ukuthi ngumuntu othandayo into leyinikele nophikelele, ngazama ukuthi ngiyifake ingqubulo.
Nice one. Okay, tell us about your song Ngizohlala Nawe. Let's go straight to it. And who you featured kuleyo ngoma leyo? Tell us more about it. So get your story.
Ngizohlala Nawe, ingoma esanda kuphuma ngo July 22. ukhuluma ngethandani ethandanayo ukuthi noma kuthiwa uthandeni lethu sinama challenges kanjani because sikhathi samanje uthando lethu esaphilela ukubuka kwabanye ukuthi baphila kanjani bese sihlela ukuphila ngaleyo ndlela abanye baqoma ngoba nakho umuntu unemali amqoma umuntu ongenamali manje so so ngendlela engibhale ngayo ngibhalela ukukhuthaza those abathandanayo abanalo challenge ethandweni labo thokela ngasebenzi bathandana but i-challenge ababanayo ukuthi na abangani babo bathi ifunani kulo ngoba kanalutho bonani ngoba kanalutho so so lokhu noma bekunzima kanjani ngohlala nazo so ngabona ukuthi if ngizoshipha ngingedwa izonginika inkinga so I mean abantu abazongiphelezela bazongisiza ukuthi ngibhale isikhathi asengithole u-IRK asengithole u-Olifat Getter asengithole u-Clintus Lelo kodwa lewalili idomu lelolizona lezingamanje
okay nice one so can we expect any music soon from you noma i-EP nyana noma i-album nyana noma i-single ke after this one ithini into
yeah music khona ibhodi amagodi avuthiwe ukuthi kusebenzise isiphaka ukuthi akusho njengamanje futhi sisaphushing kuzohlala nawo sisabhekeyo nokuthi sibekaphi then the team sizodecida ukuthi sibanika sikhipha i-EP or siphinde sidrophe another single
ngokobunyaka
osuphelile kufanele ukuthi simxele ngomusic kakhulu kumele simithi halamuzi besithi ngonyakaza bese simnika kumusic ozomhila zinyaka yonke
ya well nalapho qiniseka ukuthi siyawudeserva umusic ozosihila the whole year but siyakudisemba siyawudinga umusic futhi ozosisa kudisemba ngabe it's a afro solid it's a afro house but siyawudinga lo music because phela abantu bayajola abantu bayagileka emjolo bayadinga ukududuzeka
yayibo indaba no hopefully before uphela inyanga khona something ezokhipha
abantu
landele uFacebook Instagram and TikTok NKR ngempela Instagram TikTok NKR ngempela
on
Facebook kanye so NKR mchulo lo ngithi ngimfana ebonge imbizi
okay
you can search u-real NKR the artist yama page ama Facebook lapho bengayithola lapho then movement bazobona lapho update lapho ukuthi yini elandelayo
okay nice one okay tell us who you want to collaborate with in the music industry
Baningi
just mention one or two
oh like you genre to afro pop or any artist
any genre because when you are a versatile artist right you are a maskande artist you are a hip hop you are everything you are so versatile so anyone that you wish to collaborate with in the music industry
I mean I'm not interested in like cool ngempela ngibona ukuthi ube sekuseziwe izinto bebaningi ubhuti Jana
oh wow yes
because yena umuntu ngaphakathi after you after pop you know don't inspire young inspire cool
umuntu
ngiyenge ukuthi kubuye la kuyeni yes
nice one tell us you just mentioned ukuthi yena umuntu engakuthola phi kephi nakephi nakephi so xa uphinde futhi usiphindele konke lokho ukuthi utholakala phi if someone wants to get in touch with you how can they find you
abantu bengicela bengithole on Instagram inkhara ngempela on TikTok inkhara ngempela ku Facebook nama page ayi 2 inkanyiso inkhara umchulo o real inkhara the artist ama page ayi 2 ngabantu bengithola ku email for bookings ama appearances nama collaborations ku email bookings@thehouseofchom.co.za
Okay, nice one. So now sengiyagqedela ukuthi uhambe.
This is a MUT Radio podcast.
Ngizakubuzanga this famous question.